GCW Dose. Yeah.
Nah.
Skia. Chachi wanatoka chozi mikazo na siyo mapozi. Wameziba na wezibua, wakipinda na wapindua, chemba kati na wezingua. Wendi wao ni unanda, oh. Wao kisu mina banga, no. Kwenye game washa sanda, so wapa dozi za kijanja, oh. Everything is I shasi mama atukai, kai. Uni die, siku die, die. Why ulete ni shy. Big bunch, big shoot, go. This bad, this money flow. It cut, drop, I go. Everything I do, so let's go. Was born too shiny since 1960. GC Blonde is mine, apana tena fixy. I'm a warrior chatter in the forest lapa. Wanna talk a kappa, MC me conscious lapa. One time, one arm go. One, two, already no.
So kazi kumagia, hii ni hobby. Na wapa huku na wapa maso.
Ya moto nguwa hupozi, na kupu nataka mchokozi. Na ficha kajicho la chozi, dos naishi kupona. Dos ya mwili kukimbiza homa, kutwa mala tatu. Na meza mariza shaba chatu, episode 1-2. Na ibembea kwa juu, chuji CW. Hatu shindani tumeshindikana, huu mpaka uvu kipanya.
Wana jidewa kijidanganya,
wana changa tunajichanganya. Dos, maumivu makari dos, magonjwa hatari ya fazali dos.
So guys, come again, hit me hard. Now we're going, now we're going my story. Don't send us fire, hit me hot. Judge, do not go a dance. Do not go a dance. Do not go a dance.
Kataka tena, kona lipletia, kataka pena. Mimba ya kesi, tunacheza leba. Mida ya resi, tunaendesha. Huu, tunaendesha. My series trap, na niko high kuliko. Hey, trotters on trap, paka na drop kusiko. Now I see wanna get there, like I'm kulio. Najita sindano, wanagwaya kuwa pulizo. Mchana mlefu, siku mfupi. Dozi nae igawa, pusha kitu mtupi. Nampa nae mtaka, no, si zungushi. Kana doze na gawa, oh, si sumbuki. Doze na zungusha mkanda. Doze na fukuza wanga. Doze na kumbusha kwamba. Na tupa doze, hutapagawa pako sawa. Hutapagawa pako sawa. Hutapagawa, da, da, da. Doze da,
So guys, kuwa gira, hii ni hobby. Na wapa huku na wapa my story. Doze na spare, hii ni hot.
Hot.